Icyo twamagana nuko leta y'u Rwanda imukoresha itera ubwoba abaturage abanyarwanda bafite abantu bari hanze bakeka ko bashobora kuba batavuga rumwe na leta tugasanga atari byo kubera ko umuntu uri mu Rwanda ntabazi umuntu we icyo akora hanze kandi ubwo banabizi yuko bavuga bitandukanye n'ibya leta ntagomba kubizizwa ariko tuzi neza kuyiramo twanditse umuntu wo mu Rwanda muri iki gihe ko tufite politiki yaho bimukura umutima akagira ubwoba hari na bamwe bashobora gutinyuka ko bagira icyo bavuga bitajye na neza mu Rwanda kuko bazi ko umuryango wabo wamererwa nabi twamagana rero iterabwoba
izo mpapuro mushyira mu majwi nanjye nazibonye ariko nashatse aho nabona imangu ndavuga kashe ya leta y'u Rwanda sinayibona ni iki kibabwira ko ziriya mpapuro koko ari za leta y'u Rwanda
nuko dufite abantu tuzi neza ko badashobora kutubeshya batubwiye ko ari zo natwabanje kuzibona ariko mbere yuko dufata umwanzuro kugira ngo tubyamagane nubwo twamenye neza yuko ko izo mpapuro arizo kuko ku ishyaka ryacu ugenzwa cyitwa isura ryacu kiyikomeyeho cyane ntabwo twahubukira ngo dukore ibintu tutazi ko ari byo
none se hari umurwanashyaka wanyu cyangwa se inshuti yanyu iri mu Rwanda cyangwa se hanze mu y'igihugu yaba yarababwiye ko yagezweho n'abantu baje kumubarura bamubaza bene wabo baba hanze
ibyo ngibyo byarabaye koko kandi sinzi niba Sonia Bitike yasohotse uyu munsi mu kinyamateka cyo muri Australia umuntu watakambaga avuga ko afite abavandimwe be baburi irengero mbere y'uko bavuze koko akora ibintu bidahuje n'abatwara n'ibyo leta y'u Rwanda ishaka ikindi kandi ni uko ntakubwira abantu abo aribo kuko uzi ko mu Rwanda abantu tutabimenye nanone bari mu kutwumva bari ko bagwaho ariko rero icyo tuzi nakwemeza ni uko twabanje gusuzuma turabaza tumenya neza ko ari ahantu byabaye nubwo bitaragera mu gihugu cyose niko twabyumvise ikindi navuga ni uko tuzi neza ko mu Rwanda kugira ngo hatazajya numva aho avuga ko ari ibya leta bikoze ko adashobora kudakiriho amakashe kugira ngo aremutse binabaye bazabona uko babyitarura byizera ko na leta yuko ko yari ikwiye kubireka kuko ntabwo biyifasha ahubwo bitera ikibazo n'ipfunwe mu banyarwanda bwa bidafasha leta rero n'igihugu ko ishaka kugira ngo izane umutekano n'amahirwe ku banyarwanda bose
juste bahunga ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika
Benise Nshimima ndagushimye cyane kugira ngo uru rubuga rwo kugira ngo nshobore kuba natabariza abanyarwanda bashobora ko bagira ibibazo bitewe n'iryo barura bituma abantu babaza ko abantu babona wabo hanze